marakili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio. Kila marakili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio. The way that I know, the thing that you do, the way I love you, oh, baby you know. Kufanya ni kusam, wakami ni kushushida, nisipenda kimatara.
Nusu kaput, umenipiga nusu kaput. Nusu kaput, umenipiga nusu kaput.
Honey boy, alamba, alamba. Tamu tamu katoa maganda, kuma kibanda. Misamba, makalete kabunja kitanda. Kanite Kenya, te Kenya.
Aye, kanite Kenya.
Mina pe Kenya, pe Kenya.
Aye, mina pe Kenya.
Kucho kuru kucho.
Aye,
kugandi kiruboto.
Aye,
njoni kupe burunguto.
Aye,
mekwa kuzumbu kuku.
Aye,
kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwezio.
Do you know
the way that I know, the thing that you do, the way I love you, oh, baby you know. Kufanya ni kusam, wakami ni kushushida, nisipenda kimatara.
Nusu kaput, umenipiga nusu kaput. Nusu kaput, umenipiga nusu kaput.
Baby you know the way that I know, thing that you do, the way I love you, oh, baby you know. Kufanya ni kusam, wakami ni kushushida, nisipenda kimatara.
Music at NigerPhoenix.com.
The Mix Killer.
It's the kids, baby.